hot.
Mama.
Shake the sugar, baby.
Mama.
Satina Tash Production.
Oh, yeah.
DJShowstead.com.
Wokote mwaiwe ngali zambi. Nisi na inenka ya pia kwa lesa. Baby, you are the love of my life. I'm ready to die for you. Ukute mwaiwe ngali zambi. Nisi na inenka ya pia kwa lesa.
Baby, you are the queen of my heart.